Nakupenda leo, nipende hivyo to the rest of your life. Nakupenda mimi mwenzio, nitakupenda to the rest of my life. Uniheshimu mimi mmeo, nimekuheshimu and I make you my wife. Nakupenda we mchumba, ndio maana leo nakuweka kwa nyumba. Hata Mungu anajua kwamba nakupenda hadi mwisho wa kalenda stako. Hata we unajua kwamba nakupenda hadi mwisho wa kalenda stakutenda. Na walimwengu mjue na kwamba nampenda ye, hakuna siku hata moja nitamtenda. Mimi niendo pavu wangu, acheni domo kaya, maneno mengi zoni keleleza chura. Hapa katoto nika wife material, hapa katoto nika wife material, hapa katoto kana jua kupenda, hapa katoto kana jua kudeka, hapa katoto kana jua kutunza, hapa katoto kana jua kupenda. Nika wife material, hapo sawa. Katoto nika wife material, hapo sawa. Hivi leo minaweka wazi, na naenda mpaka kwa wazazi. Hivi leo minaweka wazi, na naenda mpaka kwa wazazi. Kila mtu ajue, na kwamba nakupenda wewe. Wewe ni wangu, maisha ya kapira nimesema bye bye. Ujifulia nguo nimesema bye bye. Ujimopia nyumba nimesema bye bye. Kupika nimesema bye bye. Kusengenya mtaani nimesema bye bye. Ukajaliwa na wenzangu nimesema bye bye. Umenitega, napokuona napagawa. Umenitega, umenitega, napokuona minapata wapishanzi. Haka katoto nika wife material, haka katoto nika wife material, haka katoto kana jua kupenda, haka katoto kana jua kudeka, najua kutunza, hapo sawa. Katoto kanajua kupemba, hapo sawa. Katoto nika wife material, hapo sawa. Katoto nika wife material, hapo sawa.
Najua kufika hapa tulipo sio rahisi, ila kwa leo tulopitia hizo ni panda shuka tu za maisha ambazo ni normal kwa maisha ya binadamu. Na pia na hii story ambayo tulikuwa tunajenga ya kuwasimulia watoto wetu utakao barikiwa na Maulana. Kutoka leo mimi na wewe ni mwili moja. Thanks for your love, girl.
Haka katoto nika wife material, hapo sawa. Katoto nika wife material, hapo sawa. Katoto kana jua kupenda, hapo sawa. Katoto kana jua kudeka, hapo sawa. Katoto kana jua kutunza, hapo sawa. Katoto kana jua kupemba, hapo sawa. Katoto nika wife material, hapo sawa. Katoto nika wife material, hapo sawa.